chope. Na shitoto la mama so
Atenji baba nasma
Pole sio kolo Ukiona jinsi ulimepasu uliwoje ulimetuchokoza
Forza
APK hapa wisi boy wa Teddy
Nipe kwanza kipasa Yule ngoma walotaka tacheza mamao Lo tunakinugisha Tunachafua watakuja kusafisha Wache, wache, tuame takabato Goja nwakeme kama mse wa upako Gumi, teken, visa shia kwao Nona wanasahau kama siso levo sao Minachole vesi mepita kune biti Naronyo mtapsanga Minachoma nyasi na wapa pipi Mwashie mdanga Kati vibe vibe Nusha mchanga juu Tupo mpaka kuchea kuna kondo kaptu Hapa ngoma tu Mbele vumbi tu Tandare manzese wote mikono juu Watu wasima tumekutana Hili goma tari sana Hatuna jana tunashona Na bando mtasema
Wadodo wadogo wasipini, wadodo wadogo wakipima Kone mitiki yetu leo atanazo Yapa goma lingine mami wa omsela Nashi nafike misa kunkilo kimi wako
Chula wote kati 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 Wana kuna tari kati 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 Woni wote kati 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 Wana kuna tari kati 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 kati
Wajaman wa kati Wote kati, kati kati ni furu falangati jamani Oya kati, wote kati, kati kati ni furu falangati
Kati falangati, 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 falangati Ona na chula me vama shati, vama shati, vama shati, vama shati, vama shati, vama shati
Sikia, ili patila leo ni furu shangwe Habla ya yote hepo funguezo champagne
Shut up, watoto tafiata, wala zili kudata Moto wezi kufata, ato kiniacha mina kufata Mimi ni umbo sasa nitashindana vipi na baka Mimi manula we mpila ndomana na kudaka
Kwanza, machana kajini, mistari semanini Sipotei kari ya koo, mini mtoto mjini Flows a speedy, uneza kusema ni chidi Kumbe siyo chidi, ni wisi boy wana wantedi
Ingia kati dogo, acha uboya Ingia kati mpaka uone lili alagi la soya
Wewe!
Wadodo wadogo wasipime, wadodo wadogo wakipima Kone mitiki yetu leo atanazo Yapa goma lingine mami wa omsela Nashi nafike misa kunkilo kimi wako
Woni wote kati 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 Wana kuna tari kati 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 Chula wote kati 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 Wana kuna tari kati 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 kati
Kuna mademo na kubali la kusema na shindwa Wana ndis na vimba, wana ndis na linka Wana fosi pange boda kati mimi na ndinka Sipipi na chumba, sipipiwi na simba Oh ya na mwaga ya flow, na wapa show Na mwaga ya flow, mbaga mango Na wapa show
Woni wote kati 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 Kuna tari kati 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 Chula wote kati 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 Kuna tari kati kati kati
Nijitu mizimo ya beach boy Wapi baba mwana, wapi baumi Mwana mkuewe,
mama
Watoto parisi wapi jaka jambas Wapi riziki fabi, wapi baba na hiri Watoto akuna mpaya, wila iso
Forza
Ayenti
Wapi azizi genge Wake up ten father Wapi mtatuzi We championi wado
Watu watu wadigira jishiptani Wapi munikisi we chafumende Wapi dogosha yona yona Wapi bunecha ushoya We gonga gonga Watu watu wangala towni We nula kidalali Salimia some toast Toast Bitoast wewe Scooper